Angubengelele, ngithokoze, kwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo PT wakangema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Imizwa yokuphila nxa zonke kithi, ibukeka ihamba igaba ngegaba. Kwesinye isikhathi, ngento ethile ibihamba kahle kamnandi. Sizizwa semnandi. Kwezinye isikhathi, kungaba ukuza umoya oheleza kahle. Uthi suka nje, uvese ube sishingishane. Lapho ke, asizizwa kamnandi. Futhi, kuneyikhathi la khona, kungenasizathu. Sivese, sizizwe ngathi kithi, kuthi pha impama ebusweni bethu. Izinto, zivese zize kithi, singayibonanga ukuthi ziqhamuke phi ngempela. Size some, seyibuza ukuthi, ivelaphi ngempela lento. Esingisiphule impandeni nje. Kumbe, kube ngokucwecwa sasikela. Okuloku, kukunakile usuku nosuku, kuloku kukhuluza. Kuloku kuncunza unganakile. Yebo nebala. Umuzwa wokuba nempilo uyanyuka uyehla nxa zonke. Noma ngabe kusiphi isigaba salomuzwa njengamanje sisakhuluma. Mhlawumbe iselapha esikhulu sakho konke lokho kulula kuwe nakimi. Ukukhohlwa ukwenza lokho. Ihubo 96 verse 1 kuya ku 4. Hlabelelani kuJehova ihubo elisha. Nihlabelele kuJehova mhlaba wonke. Hlabelelani kuJehova, libonge igama lakhe, nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla, landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe, imangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke. Ngokuba mkhulu uJehova, udumisekile kakhulu, uyasabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu. Ile nto eyodwa kanye esiyikhohlwayo ukuyenza, ukudumisa uJehova. Yebo nebala. Amazwi angaqina kalulu emlonyeni yethu, angafuna ukuphuma. Kodwa mbonga uJehova mfowethu, mbonga uNkulunkulu dadewethu. Kodwa lokhu kunokuningi kunokushumusho nje. Uma kuwukuthi indumiso zikaNkulunkulu ziseyindebeni zethu, ukugcwalisa inhliziyo zethu ngesibindi nentokozo, okuningi ngalendlela yokuthi asinakukumumatha uma sekugcwalisile. Simele ukutshela abantu ngezinto ezinkulu, izinto ezimangalisayo azenzile empilweni zethu. Lalela, hlabelela kuJehova ihubo elisha. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.